Te toru te kaumā ono o ngā mahi whakarongo. Whakarongo ki ngā kōrero mo te āhua o te tahirā o Ākuhata I Tāmaki Makaurau I te tau 1988. Kei roto I tō pukapuka e tahi whakamārama o ngā kupu hou me e tahi pātai mā.
Anei rā ngā horanga a te hunga nei a Ranginui a Tāwhiri Mātea me Tangaroa. Te āhua rā kei te paki te rā, ka eke te mahana, te kaumāono. Te titiro mō a pōpō, e paki anō te rā, I tētahi wāhanga kei te ua. Te titiro whānui, e kō ua ua ana te āhua. Ki tā Tangaroa, e pupuhi mai ana te hau I te tonga hau āuru. Ka eke pea te pupuhi o te hau ki te toru te kau nōti. Kaore e tino karekare ana te moana. Te titiro moa pōpō. E pupuhi mai ana te hau I te tonga hau āuru. Ko ia nei rā ngā tai e whai ake nei. I wai te matā, e rua te kau meneti pāhi I te tekau mātahi I te ata nei. Te kau meneti pāhi te rima a te ahiahi, te tai timurā. I manu kau rā o konehunga, te tai nui, e rua te kau meneti pāhi I te rua I te ahiahi nei. Kā timu te tai I te warukaraka a te pō. Kā tō te rā, whā te kau meneti pāhi I te rima. Kā rā ke a pōpō, e rua te kau meneti pāhi I te fitu. Ko ia nei te wāhanga o te rā I āia nei. Tata tonu rā ki te rima meneti pāhi I te waru.
I runga I ngā kaupapa o tēnei wāhanga, a nei e tahi kōrero nā ni Bosch I tuhi, mo te tahi te maiti I haere ki te hohipera, kia pokaina ai a roto o tana korokoro. No ngā puhi a ani, a kai roto I ana kōrero, e tahi kupu e whakaatu mai nei I te reo o taua rohe.
I te hohipera. I haere a hau ki te hohipera I te mea e mate ana hau. Ko taku mate kei roto I taku korokoro. Ma mai ana hoki a tino piro hoki I taku māngai. Tai atu a hau ki roto I te hohipera, ka haere mai he nāhi Pākehā ki a hau. Kōrero mai ana ia ki a hau, engari ki hai a hau I kōrero atu ki a ia I taku mataku. Ka huri ia ki te horoi I au, nā ki te kākahu mai I au ki etahi kākahu moe. Ka hō mai ngia e ia he hiripa mōku, he koti me tētahi tāora. Mutu atu tērā ka tahia hau ka mauria e ia ki taku moenga. Tino paitana reo ki au, te aroha ā ka hāngai pai a hau. E titiro ana a hau ki aku hoa I roto I o rātou moenga ka tai mai ngā kai. Ki hai a hau I tukuna ki a kai, I e nei kai, nā te mea, a te ata a pōpō ko te haere a hau ki a pōkaina a roto o taku korokoro. He oi anō he wai ana ke tāku nei kai I te rāpō. Ka katakata aku hoa, ā ka tahuri mai ki te whakatoi mai ki a hau. He hoa, tino pai ngā kai nei, hore kau koe e hia kai ana, e hia outau. Ka kī atu a hau, ae e hia kai ana a hau, e waru o ku tau. Au e, kua mate ko e tama, hei tā te tangata nei. Pai kē koe me hoki ki tō kāinga. Ka hanga mataku a hau, engari, ka mahara a hau, ki ngā kōrero a te rata, e ka ora hau, ka kore taku korokoro e mamae ake nei, a ka kua taku ngā kau. I te piraunga o ngā raiti, ka tahi mātou kā moe. Ko etahi e ngongoro ana, ko etahi e hurihuri ana I roto I o rātou moenga. Moe atu a hau me takuringa mamae I te wāhi I werohi ai e te nāhi ki te ngira. I te ata ka inuti aku hoa, nā ka hōmaitia e te nāhi he wai rēmana māku, nā mutu atu te parakuihi ka haere mai he nāhi tāne ki te tiki mai a hau. Ka mauri au I runga I tētahi moenga whaiwīra. I taku aranga mai, kua tai kē mai a hau ki taku moenga. E noho ana he nāhi I te taha o te moenga e pupuri ana I a kuringaringa. Tata au e a hau I te tino mamai o taku korokoro. Nā ka houmaingia he aikirimi hei kai māku. Ka hanga pai a hau, nā tairawa mai ngā kumātua kia kite I au I te ahiahi, kua tino ora ke a hau. E iwara a hau I roto I tēnei hōhipera, ko aku kai he aikirimi, he hupa, he here, me ērā mea pai ki te kai. Hoi anō taku mahi he haereere haere ki ngā rūma katoa, he kōrero ki ngā āhua tāngata katoa. He atawhai I ngā tūroro e kore e tatū mai I ō rātou moenga. Tai mai te wā e hoki ai a hau I runga o te pahi, ki hai ke a hau I hiahia ki te hoki. Tatatangi a hau ki te noho, I te tini o aku hoa hou, ā I te aroha hoki o ngā nāhi ki au. Mō koutou e haere atu ana ki roto I te hōhipere, tēnei taku kōrero ki a koutou. Kau e wehi, kau e mataku. Mā te hōhipere, mā ngā rata, me ngā nāhi koutou kā orai, pēnei aune.
Kua pau ngā mahi mō tēnei wāhanga o te pukupuka nei. He ngenge no te kaitito o ngā mahi whakarongo nei. Hei ko nā rā,